tanzize obulamu bw'ensi bunsukiriddeko nkoze nfubye ngumiikiriza nnyo n'oguba ngubye munange nzize kimanyi gwa talinde kuwulira n'abantu mbatya simanyi obaani gwe nneesiga olusamaye ngumangi ebisooto bingi n'ebibuuzo bingi tatanzize maziganga kabye nendowoozo oba oliwala nnyo ntatanzize mulina bingi by'okola kati nze mbikobye gwe tososola nange jango nkyalire nzize ebizibu bingi n'abalabe bangi ebibuuzo bingi ntatanzize Subizo byo kwensinzide nenzija jolie.